feelings and it's driving me crazy. Nafaa kuishi aje peke yangu bila wewe. You were all that I knew, you're still all that I know. Nafaa kuishi aje. I think that's when I knew I never get the same you. Might be delusional or even cynical. It's crazy, babe, you're all I think about. In my mind, you're the one. We're meant to be in love. Wake up by your side.
It could be here every morning.
And yes, it could be too late. Yes, it could be the end. Yes, I fucked it up, you fucked it up. Had to go always, but there's this part of me that still really believes. Cross my fingers and hope that you feel the same.
Mimi ni wako na wewe ni wangu. 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 Cause I'm yours, babe, you're mine. We're locked in for life. Can we forget it all happened? Act like it didn't happen. Cause I'm yours, babe, you're mine. We keep fighting it right. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Mimi ni wako na wewe.